Asomafo ti aduonu abien.
Anuanom ne agyanom, muntie manu a meriyi makyerɛ mu yi.
Na wɔte sɛ ɔkasa Hebrew kasa de kyerɛ wɔn no, wɔyɛ kom kraa. Na ose,
meyɛ Yudani a wɔwo me Tarso wɔ Kilikia. Na wɔyɛ me kuro yi mu Gamaliel nan ase. Na wɔkyerɛkyerɛ me agyanom mmara no mu pɛ. Na mebɔɔ Onyankopɔn som ho mmɔden sɛnea mo nyinaa moyɛ nnɛ yi. Na metaa ɔkwan yi de kɔɔ owu mu. Mekyeree mmarima ne mmea, na meyii wɔn ma wɔde wɔn kɔguu afiase. Sɛnea ɔsɔfopanyin nso ne mpanyimfo nyinaa di me adanse. Wɔn nkyɛn so na mekɔgyee nhoma sɛ mede mekɔma anuanom no. Na mekɔɔ Damasko sɛ mekɔfa wɔn a wɔwɔ hɔ no nso nkyehoma mu maba Yerusalem, na wɔatwe wɔn aso. Na ɛbaa sɛ menam ɔkwan no so na mebɛn Damasko no, ɛbɛyɛ sɛ owigyinae no, mpofirim hankɛse bi fi soro hyerɛn betwaa me ho hyiae. Na mehwee fam, na metee nne bi a ɛse me sɛ, Saulo, Saulo, adɛn na wotaa me? Na mebuae se, ɛyɛ wo hena awura? Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ɛyɛ me Yesu Nasareni a wotaa no no. Na wɔn a wɔne me nam no huu hann no de, nanso wɔante nea ɔne me kasa no ne. Na mekae se, dɛn na menyɛ Awurade? Na Awurade ka kyerɛɛ me se, sɔre kɔ Damasko, na ɛhɔ na wɔbɛka wɔ ade a wɔahyɛ sɛ yɛ nyinaa ho asɛm. Na hann no anuonyam ama manhu ade nti, wɔn a wɔne me nam no susuo me nsa, na wɔde me kɔɔ Damasko. Na ɔbarima bi a wɔfrɛ no Anania a ɔyɛ nyamesuroni sɛnea mmerate a Yudafo a wɔwɔ hɔ nyinaa bɔ no din pa. Baa me nkyɛn bɛgyinaa hɔ ka kyerɛɛ me se, Onua Saulo, hu ade. Na ɛdɔn no ara mu memaa m'ani so mehuu no. Na ɔkae se, yɛn agyanom Nyankopɔn ayi wo ato hɔ sɛ hu ne pɛ a ɔpɛ na hu ɔtreneeni no na te nankasa nne. Na wobɛyɛ ne dansefo, na wɔadi nea wɔahu na wɔate ho adanse akyerɛ nnipa nyinaa. Na afei, adɛn na wotwentwɛn wo nan ase? Sɔre ma wɔmmɔ wo asu nhohoro wo bɔne na bɔ Awurade din. Na ɛbaeɛ sɛ mesan mebaa Yerusalem na merebɔ mpae asɔre fi no, m'ani wiaa me ma mekɔɔ tebea foforo mu. Na mehuu no, na ɔka kyerɛɛ me se, ma wo ho nyɛ hare na fi Yerusalem ntɛm, efisɛ wɔrennye w'adanse a wobɛdi me ho no. Na mekae se, Awurade, wɔn ara wonim sɛ wɔn a wogye wo di no, mede wɔn meguu afiase, na mehwee wɔn hyia adan nyinaa mu. Na wɔrehwie wo dansefo Stefano mogya agu no, na me nso megyina ho, na mepene so, na mehwee wɔn a wokum no no ntade so. Na ɔka kyerɛɛ me se, kɔ, na mɛsoma wo mafi ha akɔ akyirikyiri amanaman mu.
Na wotiee no beduu asɛm yi so. Na wɔmaa wɔn ne so se,
yi saa onipa yi fi asase so na ɛnsɛ sɛ ɔtena ase.
Na wɔreteateam na wɔreto wɔn ntama agu tu mfutuma agu ɛho mu no, ɔsafohene no hyɛɛ sɛ wɔmfa ne nkɔ aban mu kae sɛ wɔmfa mpire misa no, na ɔhu de kodi a enti wɔbom gu ne so yi. Na wɔde nhama kyekyeree no no, Paulo bisaa ɔha so panyin a ogyina hɔ no se,
mowɔ ho kwan sɛ moka onipa a ɔyɛ Romani na wɔmuu no fɔmpire anaa?
Na ɔha so panyin no tee saa no, ɔkɔka kyerɛɛ ɔsafohene no se,
ɛdɛn na worebɛyɛ yi? Hwɛ, onipa yɛ Romani.
Na ɔsafohene no bae bɛka kyerɛɛ no se,
sɛ woyɛ Romani a ka kyerɛ me.
Na ose,
yiw.
Na ɔsafohene no buae se,
mede ɔma mayɛ yi, mede sika pii na ɛpɛe.
Na Paulo se,
mede wɔde woo me.
Ɛna ntɛmaa wɔn a wɔrebɛbisa no fii ne nkyɛn. Na ɔsafohene no tee sɛ ɔyɛ Romani no, osuroe sɛ wakyere no. Na ade kyee no, ɔpɛe sɛ ohu dekodi a enti Yudafo toto n'ano no mu nokware nti, ɔsan no fii ne nkyehamam. Na ɔhyɛe sɛ asɔfo mpanyin ne wɔn baguafo nyinaa mmra. Na ɔma wɔn de Paulo baa begyinaa wɔn anim.